Victor. Leo ni kuku bia, nyama bia, mbuzi pia. Deliver ni shawasha gia, hacha ibambe. Leo ni watoto na gambe. Habari kuku so makande, njona kisu nyama paka usande. Deliver ndo na iwasha gia, juu mpaka chini kamatia. Ukileta zala utachapwa na mikia. Watoto wanachuma tembele, wanakata paka chini segele. Mapetungi wakitinga ubebele, mana time isha sepa acha tuendele. Leo upepo umevuma, niko na watoto wakisukuma. Tujisaka kujituma, mbuzi bia nyama tunachoma. Leo upepo umevuma, niko na watoto wakisukuma. Tujisaka kujituma, mbuzi bia nyama tunachoma. Choma, 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 choma. Unaikamata tu, unaishika tu, ukienda paka chini unaifata tu. Leo ni kuku bia, nyama bia, mbuzi pia. Wape habari zao, wambie kumesha kuche. Leo ni pale paka moni, tunajirusha. Mixa selfie, mixa mapicha picha. Wale wazee wa kudanga wamesha fika. Atutaji masinichu sige ulo, tutakulushe lo, mala kiki mala ho. Boy single boy, single mala boy. Wakina gigi mane gigi mama. Leo bana, nyama kwa nyama na bambana. Nipe mia tisa mia tisa tapendeza, mana liko toka toka kale na pocheza. Nipe mia tisa mia tisa tapendeza. Leo pepo umevuma, niko na watoto kisukuma. Tujisaka kujituma, mbuzi bia nyama tunachoma. Leo pepo umevuma, niko na watoto kisukuma. Tujisaka kujituma, mbuzi bia nyama tunachoma. Chomai, 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 chomai.